Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde, miɗen alalbare 23 lewru avril hitan 2025. Sakiraɓe gonɗum heɗaade hejoji amen ɗi lilinde e mangal muɗum beete hannde fuu, min calmini om sanne. Coggu toon siman ɓeydorike temeɗe jettile nogal ñukkul yogaji le leydi amen ndi jeytoɓe ɗum ɓe holiti wiide ɗi saabi ɓeydagol coggu transport o hay aɗoɓe ɗum warde le leydi amen ndi kañum en holiti wiide ɗi saabi dabiriji kesiɗi gouvernement leydi amen ndi ɓami ko nawri banggal hebbintinde camionji ɗi faa ƴaɓɓito le leydi ndi. Nogay e jettile temedere hakkunde yimɓele temeɗe ɗiɗom capan jetti e ɗiɗom ɓaleɓe ndiwaɓe iwde leydi Algérie fuu yo malinkoɓe noon holitiri wiide fedde kumaniɗo jingal joɗana jingal hakkeji ɓeɗo yimɓele ɗon ho conseil de malien de l' extérieur. Dossier de la semaine am ñalom hannde o naɓam en le région Kuthiala fa min kalatom haala dabiriji ittalle on ɗo nokku fa sakko basiji ɓiliɗi e leydi ndemetenle on ɗo nokku. Sakira ɗum sembe kawaruji ɗe min jogani on beete hannde, bisimilla moɗon e heɗade ɗum. Coggu simam toon muɗum ɓeydirike le leydi amen ndi temeɗe jetti yaade ujunere nokkule yogaji. Ɓeydagol ngol ɗo oɗo coggu simam ka yimɓel ɓamoɓe ɗum so yeytoɓe ka holiti wiide ɗum e saabi transport o no ha yimɓel adoɓe siman o warde le leydi amen ndi holiti wiide ɗum e kutteje dabireji kesi ɗi gouvernement leydi amen ndi ɓami ana heɓa balɗe seeɗa joom ko nawiri banggal hebbingol camionji ɗi fa ƴaɓɓito le leydi amen ndi fa keɓen famtare keɗɗen ko ziyarata mayga heɓani em dow majjundo fetan Oumar Wagelo e Mawdou Samasiku.
Tokkay tonno toon goto hakkunde ujunaji sappo e joyi e temeɗe jeegom e ujunaji sappo e joyi e temeɗe jeɗɗi tawenega Bamako e ujunaji nogay e temeɗe jetti e wi jeeyoɓeɓe. Laddam Dukure woni kayeɗo haala jeeyoɓe sima tokkay toon, o memi haala sababuji kaɗo tiɗalla sima
kamioji ɗi keeɓi tiɗallaji le leydi Sénégal ndi caggal muɗum duɗɗati ɗi woni ko moƴƴa ɗatol kay kañe jeema usine mali gonɗo kay o du cakuyɗo siman gay ɗi gattete jaati woni ko wala toon wattu joni o. Ɗum laati so cogguji ɗi ɓeydi ɓoydugol cogguji ɗi fuɗɗi caggal julde nde.
Moktar Dabo woni tottaɗo teddugal syndicat chauffeur en leydi Mali Sinacor e wima ko kaɗo tiɗalla coggu yama yo kutteji ɓiliɗi e haɗugol yawara keɓe gayɗi lamkoɓe Mali holti gabare mum en nana yedde sariya.
Coggu goto wala ley hen nde jagotoɓe paami wiide siman fuɗɗi ɓuytade fuu kañum ɓeydata cogguji ɗi. Joni en kamioji mawɗi koɓe dardaɓe ndewa sariyaji ko wiya ko tan yalla ɓe gaɗa jahol e garol.
Ka noon ɗiɗo telaji hultari ɗi wona fe simangaji moƴƴinaɗi ley Mali ɗi.
Sakiraɓe ɗiɗo kabaruji fuu oɗo mbawi tottude hakkillaji moɗon dow majjum ɗo hello amen Facebook na ɗo compte X. Batuji mawɗi gaɗaɗi le leydi amen ndi hakkunde inde ande em leydi amen ndi banggal ƴewtagol nuygel sariya mo parti politique em joɗiɗo muɗum le leydi amen ndi waɗi sappo e jeegom yaade sappo e jiɗɗi lewru avril ɓettindu le région ngaji ɗo fayito caggal leydi ndi. Ɗeɗo ɗiɗo batuji ka e parti politique em kewɓe le leydi amen ndi holliti mette mu em fewde e majjum. Caggal ɗiɗo batuji yimɓe keɓɓe hawrude hen ɓe ko heewi e mu em le ɗiɗo nokkule ka fuu holliti wiide parti politique en ɗi fuuse. Haala ka memama ana heɓa balɗe seeɗa jum joom ele jooɗa haala gaɗaɗi hakkunde yimɓele hewɓe le leydi ndi. Hoɗum fuu woni hakkille jokolɓe le leydi amen ndi banggal oɗo fusugol parti politique gayɗi leydi amen ndi. Eɗum wawi waɗerena fa keɓen famtade anni ko Adama Amadou Haydara heɓani dow majjundo fettango Mamadou Samasiku.
E hakkillo hayeɓe MPR fusugol baale politique ɗe wala nafa. Radio fedde nde laaji Issouf Sangare wolti wiide fusugol baale ɗe latto jaati yeddugol nuygal sariya leydi ndi.
Parti politique gayɗi wawa fuseede saabi nuygal sariya mo leydi amen ndi hoore joɗiɗo muɗum le ñalawma hannde o darani ɗi. Fusugol parti politique gayɗi hono yeddugol nuygal sariya leydi ndi. Parti politique wawa juƴnirede no heɓira fuu dabireji ana wawi fiheede fa sakko juƴingol majji. So non ni ɗum wiraka miɗa jaɓani ɗum ngam wona jaɓanɗo feewi ko woni fusugol parti politique gayɗi ka.
So fedde aplem ɗo kane darda lamkoɓe gollirde eko hawra e dow muɗum botte mawɗo ANR nder muɗum hultama wiide alkadara baale ɗe ɓuyte. Banggal muɗum keɗɗanna Gawsou Dambeli mo aplem e Binet Teli mo réseau jeune leader.
Kana koɓe laamu hakkundejo o ana hani ko tuugo eɗo ko hollita ele timmoɗe batuji moɗi pawino ɗiɗo heɗintingo leydi amen ndi. Ɗiɗo batuji holliti wiide adadu parti politique gayɗi leydi amen ndi ɓuyte nga ɗi mbiyayɗi fuuse.
Mistin wiide kawrtal manggal totodiral hakkillaji dow ƴewtagol sariyaji baali politique ɗe nasarta Bamako ɗo iwri noga e jeegom yaade noga jeɗɗi avril.
balebe temet idom chapan jitti idom be malin ko be woni hakkune mu em woni ndiwa be yude leedi Algérie be do yimbel ndiwa be tipama nokku noddirta asamaka analikirul hakkune amem e leedi Niger fedde ne be noddirta ho conseil de malien de l'extérieur kayon ka gondini di do di wogol be bi kolliti du wiide malin ko be gombe hembe ka be anda adadu mudum le on do nokku fedde ne noddirta OIM don organisation internationale pour les migrations politi wiide le hakkune be do yimbel ka noga e jitti le temdere ka fu malin koobe tapantati e jiddi gine bibbe leedi gine Mohamed Lamine Ban kany woni kumani do kabaruji bilidi e wita wita le on do de do fedde anni ko o bi julet ko libal do festango modu samaseku
on avait été averti
min kumpitama non wonandi kadia do conseil malien extérieur tamandar set wiide ko wangaji kewdi njalti non nokku kerol gol wakat jur o wata gudinde wiide yu temede dido e chapande jetto e jeddo njaltinabe sabi jateji di no balito sato dum juhata kan fi takar wiide alqadar mal ko be wakat jur o ne buri hewde tu asamaka madum santrangaji bismigol o imdi yaltingol mabbe ne mila wiide yuko wawa ko so do jitama inde mun en tongama denno diwoji landinte yalla yaltinde be
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
basiji bilidi e nokkule ndemete de le region kuchala latke sababu sanne nabirde chagal gondal himbel bel on do nokku fa wawde daranade dido titallaji fedde won fedde ju inan be noddirta kufo yelan heba darana chadal bilidi e dido basiji himbel hewbe kanyum en woni janginaabe hono watta yelan wawa daranade dido titallaji fa keben famtare anni ko kejado am gondol on do nokku don David Koulibaly hebani em do majjum do fetango modu samaseku
gouvernement Mali e guldibe mudun ONG Mercy Corps e Ahmed Djouini hejo golle lolingo sarja e hotagul dejerale Sahel GASS yalla sakade e daranade basiji kabaru gese kedna Idrissa Fane kajado Mercy Corps o facintini ngo hejo
dum do tobbe tati yowi tekinde bawde yimbel be golleji mu em nawri bangal daranade hono sidido basiji e kintinde be du hono be gatta yalla awe keba fewtude tagol wakati o anyaji ana wondi fihede yalla yimbel fuube dum wodani ana heba andude hon han jogoraade
gube lulirde kufu kewi telaji kewdi hum tangol hore golleji hejo GASS yargol yeso etawde fuf keddana sidi bikay Koulibaly Amiri Dende e goto yimbel gubal kufu le commune kuchala
fuddode mudum ni tidal ana wonno edo kabaru bilido limtagol basi leedi gondi hakkune yimbe urdo to tribunal oto tagal jande gadanaane procureur en fayoto ardo en tribunal o yimbel hewbe paminaabe ko woni golle kofu yelabe keba tottondirde hakkille do majjum faadu hebene jogola
telaji bilide nokku demal jaati forati sabe dum famda fifle kabaru ngurndam yodun hunde der mudun do anditata ko woni e wi Umar Alsane te procureur suudu sarja kuchala facetingul sarjaaji do kabar mudun wonande yimbe lebe yodun chadele
hakila min kaso wam tidal muhala mudum heewi sanne le nyalo mo hande o ni nokku o ni woni tidal bili do leedi kudu fu nokku to remete hore sarjaaji kewdi anatom daron todi chadele majji ga hakila yimbe le golliroobe de do dewte hore no family dun ni chadele mudum ana heewi sanne yi hunde heere
holtinde kabaru sarja e deere mo jeli kuni kabar mudum e wondi jati yar yeso hono dum yalti le kongol seydu sugoba merne tosoni le lam kuchala
hitan 2023 ko fu gondo do o darani ke chadel kewde bilide leedi yimbel be hawrti wendi bataki mu en de do dewtere woni neldane mairie fayoto tribunal charoto be kanyu en du jabani dum jati dum latke sababu le nyalama hande o wartirde jam e huntondirde galleji didi certuno di fey sabi majju
basiji bilidi e nokuji dem yo jati gidali fewde gondal e kanyi dore duminde e bi ardibe region o ka non guldidal ONG Mercy Corps e Ahmed Bangal jogola ido basiji bilidi e nokkuji demal fudi nafude David Koulibaly habandi dum studio tamani gila kuchala
sakabe kidibe dom kaddete kabaruji amen di bete hande hono no andir don ni ono bawi holitide em ko woni himmeji modon bangal no golliji amen di yartado odo numero o ngadan chapanji di jeegom chapanje na e jitti chapanje e jeegom chapanje e jeegom so noddi odo numero ka andom mi ngadan ko mi bawi du fu yelami kuntana hore himmeji modon odo journal kan e magazine galo jukitad jon odo fu no bawi hittade dum mere mere de golligal amen gal noddirta ko no foni o ngadan 37321 mere mere no ga fandi ka fukina taw do bur noga credit ele telephone modon fanje fe no do sere yotir amen de wona jukitad wa salam rewbe leedi mali ana jogi dati kewdi di nawtorto le nyalom hande o yella gora mu em ana yida dum em yedo yimbe kanyu en ka hakkilaji fa he won ko jogi yella be keba heddorade kanyu en ka yella kambe tam e heddo e juude gorka mabbe fa keben famtaro dido golleji fu wordi le nyalom hande o fatumata ko jogi won ko hebani em do majjum kedde Umar Wagelo e Modou Sama Siko e nyalleja
ana tiddi na dum mahala ngari le mali tawe a indali region goobo mali o woni nokku lawi jande rewbe kaybe na andira yaltingul ngari mabbe bangal mbeliyonki kumbatunkara tendino bo mondirbe le galurende fashintini min ngal do andal ngal be tawri mamirabe mabbe
kay mum so abete
kay rewbe le kay ana andino gorko nangirte sanne yo be rewbe be hakkilaji muuden utti wakkati fatale kaybe cialdi mabbe ebe jara ko noddirte babbi kanya fa yotti o gol
babbi pare
tamede kewde kiloji on don nokku o na tawa segu fatumata traware yo inna galle andando dun siriji jogola bamondirbe e wi mako ngari yata fe cagal kulentreji yogaji ka udalike bangal fratiji lidi kabarumbudo
yifurla
ite debbo kurtido an hani wadde ko gorun landi dum fuf kanyu hani haybude gorun wakkati futa e bangi mudun ana bossa dum an siwana dum atti kanyu ko nande mudun debbo na han tawe de goroma yima fu tawe yo beltido
abin jarabila
ko dum fu ni mijo worbe bangal hultingol ngari rewbe mali wobbe hulti wide rewbe mali be mbasta fi hewde bernde worbe won hultibe be natara ki fa tima bawde de be jogide
les mini jigo
be ngata kadle ko fodota bingel adama be ngata urdiji mabbe be tawre kaworde rewbe do be bamata podde le bonde de wakkati fa tan sa battikibe hendu mabbe na wili rewbe mali ko ban jogide kewdi ka be tabata ko dum
madam rukiatu jagite tendinowo o mondirbe holtiwide sikawala rewbe malibe na jogi si bawde fuf e kala wattu hewde bernde worbe o tuugi ke sanne do sifaji yogaji e holtingol tergal gol be nawtorto
quand tu regardes tu dois le
sifa debbon hani wattande gorum hakkille sanne no habirta musoro mudun kanyen no jabbal mudun wori fi sadar fa kokka dun nyamdu ala hani haybuto hore maada sanne debbo haybo hore mudun sanne dum woni ko yida ko hono lekki haybirte no
kawi kanko debbo andano kabar o mo metta e ko worbe hewbe jottata ko fi dido imadraji rewbe sabe hewbe mabbe pamata jati ko woni weli yonki kamado mo darra worbe be fa hande tinade watande hakilo dido sifaji di yalla huntande hore yirwere dewgal
les hommes ne comme
yogay worbe le anton pamata fi so roobe lan kalde muudun en roobe ana jogi no pamminirta gorko tay fi uttay kunude muudun en dun ne wana worbe be fungoni pamobe dun so gorko famata dum fu debbo kanyi hani fiide dabare no gurun hani famirti dun tay akade fuddu ana haybi dum fa gassi ana teddina dum
i doivent être respectueux
elisa lid mali roobe be dun na jogi sifaji mabbe hebde bernde worbe madam mayga fatima traware yo inna galle to direton holti wide yaltingul ngari yo buri fufu andude ko yiddi jon galle mudu
nanana a waso ni chambre
so goram warti mi jotan dun bosa koyde mudun wakati jidom halla kam hon tidalaji ko hebi le golle makko mi landini wadde fu yalla mo welto
sifa musugul sifa yadu e konande mun en yo dum dabareji beli yonki anda disanne li tawangal meden no kanko debbo beedi wide